HVNH Gatebyu mebyazaala ki Uganda Gaming and Betting Alliance nacho kiwakanyizza omusolo ogw'ebitundu 30% ku kampuni zaabwe gwe bagamba nti kyakwongera kampuni zino okukola emirimu mu ngeri etali nambulukufu. Ssaabawandiisi w'ekibiina kino David Masembe agambye nti omusolo ku kapapula nagwo si gwa bwenkanya, nabo babitegeezezza akakiiko ka Paalamenti ak'ebyenfuna.
Waka tugambe abasibi bakapapula osiba n'owangula kati URS sente z'owangudde ezijjako ebitundu 15 kye tuyita withholding tax 15 ku buli 10 nga ffe kye tusaba nti basooke batooleko siteeka eyo baziwasibye magoba gye baba bajjako ki omusolo era tweyanza nnyo URS ne Parliament nti kuno bakiterezeza kuba tuze tukiyimbira emyaka egisukka mu 10. Ekyokubiri omusolo gwe baleese nti kati ku biyumba customer bwasiba n'aluzinga ekiyumba kifuna ezo sente nga revenue nti URL oli ebadde zijjako ebitundu 2 ku buli 10 kati eyagala kyongeza ku bitundu 3 ku buli 10 tugambe ekyo kigenda kugoba ebiyumba mu ki kuba okwo kwe tujja sente ezikola ezisasula emirimu.